kera hose ubu yicaye imbere yawe ongera bumve reba mu maso bwira ikikuza ntutinye sinagutaye yewe ndagukundira ndabona gukomeza binaniye gati ikiganza cyane ngwino tujyane mbakumutima shira nyumva ntarekurayo natobikana aha masa atabona sikure y'umutima umwana nakunze tukiri bato sinshobora kukwanga oya ntuzongera kurira aha oya ma Come inside in the night. I can't keep on the time.